ogambaki
basajja balelo mubadde kimwe muyitiriza amaddu lwaki temukuta mmeere ya wakango omukyala agifumbye ate olumala gye mutambulira ne babalaga omuliro olumala ne mukubazirapu gy'abakyala batukula
leka babakule kubasi musango muba munoonyaki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera leka babakule kubasi musango muba munoonyaki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera
mazimulina mukyala w'olwokuba nti muserebende laba bwolengera owewera olw'okubalina kabina kakomakuli neweerabira owoomuserebende gwe yamukulusanya ne kaggwako lwakyo lookalooka ggwe ng'okimanya olina omukyala wakaayi
leka babakule kuba si musango muba munoonya ki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera leka babakule kuba si musango muba munoonya ki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera
mulina engombo ku mirimo nti mubeera munoonya golodi golodi nabakyoyaana bakubisa zidda n'amaiti amagulu mukomye obwenzi mulekera awo amaddu mubeera munoonya ki mubeera mwagala ki mungu alibabuza amanyo gye mwagateka ku lunaku olusembayo ng'olwo mulina ebikuno o mama wowa
Mr. Che watekayo
koma mwatu terucyama
leka babakule kuba si musango muba munoonya ki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera leka babakule kuba si musango muba munoonya ki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera
muba munoonya ki muba mutambuzanga ki mumbulire nze muba mwagala ki mbauza munziremu kubanga ngenda mubeera mwagala kimwe mumbulire nze mubeera munoonya kimwe kubanga ngenda asimatidde munziremu nze
leka babakule kuba si musango muba munoonya ki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera leka babakule kuba si musango muba munoonya ki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera leka babakule kuba si musango muba munoonya ki leka babakula basajja kubamwe munoonya abakyala gye babeera leka babakule